keyo misinde nenzi jeno kusange nzize na kagambo katono nyo kansuze kumutwenga chiroto kusaba tuddeko munda yenkugamba byashama bano teba tutabulate kusaba tuogere bwama ebyama obwama kusaba tudde mukama nkugamba kungamba kusaba twegamba bwama eggulo nakusanze mukatete ingonekedde wanasasiteredde kyenvudde nzija kukuba eyakama leka nkugambe yakama nkubulire yakama kusaba twogere mukama leka nkugambe yakama nkubulire yakama kusaba twogere mukama njagala okuva wano ng'omutima ogwo mpadde katukole nteseganya omukwano ogwo gumpe kusubiza okukuuma kubanga security nyirina kusubiza okutereka mu mutima munabangi mwe batalaba nze byange mikwata mpola ndi mukwata mpola siduma na mweso naawe oli mukwata mpola ndi mukwata mpola siri kupapirako kakukube akama akama omanye bwe mpulira omutima kyegubanja okimanye osanga onontasa leka nkugambe yakama nkubulire yakama kusaba twogere mukama leka nkugambe yakama nkubulire yakama kusaba twogere mukama bose kubanga enjuba omakasana kokumacya bw'oyogera mbanga ngedde kutuzi twensuwa ati nzo nyumira ebigambo byo biwuma kyongezo kimmala nsabudde muwonya mbaliremu mukateteeyi kali ebyama obwama kusaba tudde mukama kankugamba kungamba kusaba twegamba obwama kakukube akama akama omanye bwe mpulira omutima kyegubanja okimanye leka nkugambe yakama nkubulire yakama kusaba twogere mukama leka nkugambe yakama nkubulire yakama kusaba twogere mukama leka nkugambe yakama nkubulire yakama kusaba twogere mukama leka nkugambe yakama nkubulire yakama kusaba twogere mukama.